الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتبى الله تمويزا كاتتير الدو مكسا اغفانا جانا ويبتنيرا وبان تقوميو اما بقوي مزين دارو جا روضة ايزلامي ديا نتوسو كويبا زاكونو eri abavubuka bano abarowba Islam Media n'okunyiikiira ennyo kwe bateeseemu mu kaseera kano ak'emyetalo naddala kusaidia abavubuka n'okubeera nti oboolyawo bano bo baspecializinga okubeera nti basaasaanya yinmu eno sawa ekitiibwa Allah abasiime abamalire ebbanga lyonna ntudde ne Sheikh Abbas Zubairi Senkuba Sonko okwanukula ebibuuzo byaffe anti muna olunaku lwa mukaaga nate yatukomyewo insha allahu taala. Sheikh Abbas, nkusaba obeeko ne byolaamira omumeeno nga tusinnaye nukula ebibuuzo mu ddakiika nga 3.
Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala zalimin salawatullahi wasalamuhu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumwebaza Allah, tumwagala Allah waffe, saba Allah tabaraka wataala atwagale, tumusaba Allah tabaraka wataala asookusaasira kwe ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nkuutira omwoyo gwange n'abaisiraamu okutya Allah tabaraka wataala abatuwuliriza ku mikutu gyaffe gyonna. Ngeera wentwala omukisa guno okubategeeza nti tuli mu myezi gya hijja, nga Allah bwagamba mu Quran ti alhajju ashuhuru maalumat, hijja myezi egiri manyikiddwa. Faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, agenda mu hijja teyegadanga, agenda mu hijja takolerayo bwononefu, agenda mu hijja takolerayo jidal, takayanirayo, takolerayo husumat. So tugamba tutya? Tugamba nti omuntu afaanana bwatyo, Allah bw'aba akusaasidde n'ogenda okukola hijja weegendereze ebyo. Ekyokubiri, nkuutira abaisiraamu nti emyezi gino gireme kubeera nga gy'abantu basosolemu. Lwaki? Nti hijja mpaji mu mpaji z'obuki? Z'obusiraamu. Ne waliwo abasiraamu nga baakoma ku mpaji egi oba bbiri, abakoma ku ezi ssatu, asa shahada, swala na ramazaani, zaka maafi, hijja maafi. Waliwo n'abalala nga zakaloza mbu olw'okuba aleeta saddaaka buli lwakutaano 10,000 olukumi, zaka njiwa buli lwakutaano mbu zaka ewedi la zaka mu mwaka etera kuwaamu kuweebwamu omulundi gutya gumu, naye ebeera effective era ekola nnyo ku maali okuggyako zaka y'ebirime eyo tugiwa yauma hasadihi, olunaku lw'amakungula lw'harvestinga lw'okolaki luwa. Hakati nkuutira abaisiraamu nti hijja mpaji mpaji z'obuki? Z'obusiraamu. Mutwale obuvunaanyizibwa okubeera nga mwe mugenda okukola hijja, musonda mpola mpola otukeko ku nyumba yani ya Allah tabaraka wataala. Nsaba Allah buli ayina enniya ey'okugenda okukola hijja, Allah mutuuseeyo ku nyumba ye. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khair.
Amina wa khairu jazakallah.
Abatuliza, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tafadhali.
Omukyaro natuwadde salamu agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ayitibwa Khadija Abubakari ali Saudi Arabia.
Allah yakrimaha.
Agamba nti twayawukana ne bba wange.
Enam.
Era nabanga takyatuukiriza na buvunaanyizibwa bwe yali alina gyendi. Nange kye nakola ne musindikira amahale ge ku ssimu naye n'agakkiriza. Abuuza nti seeka ekyo kikkirizibwa mu busiraamu?
Okusooka kwa byonna, Khadija bw'abanga yasindikirira bawa amahale n'atayongerezaako kigambo kitegeeza nti nkweyambuludde, kiba kitegeeza bakyali buki. Yayinza okuba yamuweerezaamu awo n'alowooza nti alhamdulillah amuwadde lanti
kasente kamukwano
kuba Allah yatugamba abakyala asobola okukuddizaayo. Yayinza okuba olowooza yamuddiza, ekyo kimanyikiddwa. Ekyokubiri, muli kumbiranye, kiyinzika okuba nga kitegeerekeka ku sayidi eyo. Naye musooke mujje mutuule mu ki? Mutuule mu nsonga. Bintu by'eddiini tebibeera bwe bityo nti nnyimirira eri gye ndi nenkola ki? Nga bwe mwabiteesaako mu ntandikwa nga mufuna okugattagana era mutuule mu bintu byammwe mubeere nga mubimaliriza. Ffe ng'abo walimu tuliwo okugatta bafumbo. So si kubakola ki?
Kubaawula.
Tumala kulemererwa nnyo nga tulaba nti waliwo okukosa. Ntulyoka tukola ki? Ntulyoka twawula abantu. So tubagamba nti tubakuutira kwegatta mubeere nga mukola ki? Mubeera bumu. Mutambuza obuki? Obufumbo. Muleme ate kubeera nga mufuna nsonga zibaawula. Saba Allah tabaraka wataala agatte wakati wammwe.
Amina. Abuuza ekirala agamba nti Sheikh n'ekirala bwe mbanga abantu be mpangaala nabo.
Enam.
Eswala gye basaala tetegeerekeka. Aga nti okugeza nga okuba nti basooka kunywegera mu ssaalo lwagenda okusaalirako. N'alyoka ate atandika okusaala eswala ekintu ekyo seeka kikkirizibwa.
Kyetaaga kwetegereza. Ayinza okuba nga ye ekifuula sunna ku sayidi eyo lwalaavu gy'ayina eri omusaalo. Ng'omuntu agenda okusoma Quran omulaba ng'olwalaavu gy'ayina asooka agiteekako mu kifuba n'aginywegera olwalaavu gy'ayina eriki? Eri Quran. Ate naddala abantu abakakasa nti Quran Allah agiteekamu omukisa. Nze nkikakasa nti Quran kitabo kya mukisa. Allah aga nti kitabun anzalnaahu mubarak. Ekitabo kyetwassa kyaki?
Kya mukisa.
Kati waliwo abantu nga bwe batyo nga bwali ye mutuufu okunywegera omusaalo olwa laavu gy'ayina eri essala. Laavu gy'ayina eri Allah we tabaraka wataala. Nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagambanga ani Bilal yamugamba ekiseera bwe kyatuukanga eky'essala agati arihna biha ya Bilal. Bilali tuwummuze amakulu essala kyali nga kiwummula eri omubaka Muhammad alaihi salatu wassalam ng'awummula awulirira emirembe ng'ali mu maaso gani nga Allah tabaraka wataala. Kati waliwo abantu nga Allah tabaraka wataala bwatu bwe batonda. So tetujja kugamba nti kyakola kiki kikyamu. So byetaaga okusooka okwetegereza ayinza okuba laavu gy'ayina ku ekyo ewa Allah ng'afunamu na bufunyi ki mpeera wabula obutatugamba nti esunna ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti Nabbi yasookanga kunywegera wagenda kukola kikusaalira la tetukinaako bujulizi nti Nabbi waffe alaihi salatu wassalamu wagenda okusaalira omusaalo gwasaalirako yanywegeranga tetukinaako bujulizi wallahu ta'ala a'lam. Sooka wetegereze mwannyinaffe bakikola ekyo naye kibakubeera mu bikolwa bya sola nga balina bye bayongeramu Nabbi byeyakola kuba Nabbi yatuyigiriza sola nga balina bye byayongera mu byannabbi ate awo baba bafuuse bakyamu wallahu ta'ala a'lam.
Allah akbar. Nakino tukyongereko seeka.
Enam.
Kituufu amahali bwe bufumbo era bwe gabulawo omukazi tawasibwa?
La, omuntu asobola okuwasibwa nga amahale gabbanja kisoboka wabula galina okubeera nga gategeezeddwa mu mateeka era kyekimu ku bintu ebikola ki ebikola obufumbo si bwe bufumbo bunyi wabula kyekimu ku bikola ebiki obufumbo. Allah agamba mu Quran nagati wa atu annisaa sadukatihinna nihla fa in anastum minhu shay'a. Allah tabaraka wataala agamba nti wa atu nisaa muwe abakyala amahale gaabwe nihla nga mugabawa nga ye nzikiriza yaffe abamu kuba wali mwe bakivunula nihla bimaana milla kivulaga nti anihal almilal wanihal ensonga ezikwatagana ku nzikiriza so ne bajjamu nti nihla bimaana milla nzikiriza aqidatuna almahr isilamuna omusiraamu agenda okuwasa omukyala enkola entuufu kuwaayo ki mahari era mahari kitegeeza ekintu kyonna ekiyina valiyu ekiyina omugaso ogudde eri oyo gwogenda okukola ki okiwa. Kyobulaba nti omuntu bw'aba agenda okuwasa mu mateeka g'eddiini abeerako ne kyakola ki kyawaayo omusajja amahari ago agawaayo abeera mu ki abeera musajja so si mukyala era libeera jjogo omukyala okugamba omusajja nti
kankusasula
amahali Libera jogo.
Baba kitegedde simanyi.
Libera jogo lye nyini omushalo okukera kumacha na gamba bawe agendo muwasa ndi amahale nze ngenda kusasula amahale. Kibachitegeza iyo agendo kukola cha.
Yagenda okuwa.
Atekeddwa okuwa amahale ina kuba muki.
Musajja.
Atekwa kuba musajja.
Kale byonna kabibule.
Byonna kabibule naye amahale gakole ki?
Gabeere
ogwo ogenda okuwa omukyalo. Era owekitiibwa Allah mu nafaka gye yateekawaawo enkulu. Contribution enkulu ku mukolo gwa nika. Ya Allah atulaga mahale. Ebisigadde biri ndowooza mu other factors. Okitegedde? Ebijuliriza ki? Omukolo okugenda mu maaso. Taddewo okulya, okulya kwo kukulu nabbi yakutulaga. Kubanga yagamba nti awulimu walau ishati. Ng'oggyeko bano abafumba babiri nti bo bwe bagenda kufuna tamattu okweyagala wakati waabwe abalina emigaso emirala gye bafuna naye ffe abazze okubeerawo okwo ku mbaga tamattu yaffe eri mu kukola ki? Tamattu yaffe eri mu kulya. Kati webanga tamattu yaffe eri mu kulya kyekituufu kiri nti tulina kutwala buvunaanyizibwa kulaba nga abantu abo tubakoze ki? Tubaliisaayo kantu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti awulimu walau bishaati. Mukole waliima newankubadde okuliisa. Tayib.
Allah akbar. Agamba nti shehe kati ngaffe abakola e Saudi.
Enam.
Obaoliawo n'abakola mu nsi endala. Naye aleese Saudi. N'agamba nti kiramulwa kitya okubba wifi. Asobole okulekawo empuliziganya n'abantu be.
Allahu akbar. Okusooka kwa byonna wifi erimu emigaso ate ekyokubiri aleeseeko sifa endala egamba nti bubbi kubba. Obusiraamu tebukkirizangako kubba mumbeera yonna tebukkirizangako kubba okugyako nga baruuli. Wabula oli bw'abanga alina kyayagala okuteekawo okuwuliriza n'abantu olw'olumu awalirizibwa olw'olumu si buli ki si buli lunaku masalan amaze ebbanga tawuliraani maama we ate ayagala okuwulira maama we awalirizibwa. Wabula tugamba nti baruuri oba ekintu ekyo ekyobuwaze tukifuna ddi? Kifuna ddi? Era tukikaddara tutya? Tukigeraageranya tutya? Awe wali mahallu lkhilaafu nti si buli kintu kyonna nti kya baruuri. Tugenda okubba okole ki? Ogambe nti njagala kwogera n'abantu bange eshaliyo ekiwulirizi. Bw'otayogere nabo ogenda kufa?
La.
La. Togenda kufa. Wabula kyetukugamba nti yogera n'abantu bo mu butuufu b'okolagana nabo bakuwe ku wifi mu bulungi kubanga bw'onaagibba nga bw'ogambye kubaga ekubba ewa Allah guba muki?
Guba musango.
Guba musango. Akyewali kikisinga obulungi. Bw'ofuna ssente ezisobola okufuna ekikyo oba okwogera nabo mu bulungi ne bakuwa haza huwa la ahsan ekyo kyekisinga obuki? Bulungi naye nga tobbye nga bw'okiyise kuba agambye okubba wifi afaanana bw'atyo nga bamunziyiza kiramulo kitya? Tugamba nti la tobba saba Allah tabaraka wa taala akuteekerewo enteekateeka ofune ki? Ofune ekyo. Wallahu ta'ala alam.
Shisha alamulwa atya mu busiraamu?
Shisha ali haramu inda jamahiri lulama ali haramu eri abawalimu bonna naddala abategeera eddiini era balabanga shisha atamiiza. Shisha atamiiza abantu omulabanga amyusa eriiso kuba abawarabu bamukozesa nnyo. Abawarabu bamukozesa nnyo n'abamu kuba kyotala kyotala bamukozesa naye nga y'emu ku njaga y'abawarabu gye bakola ki gye bakozesa ya bulabe yo ba banuusa bagisikamu mukka bwe baguta bibeera omu bicupa byabwe mbimanyi bulungi nnyo. Abo walimu eri nalabanga babikubako ebbomu nga babiwakanya bagamba nti shisha oyo ali haramu era ng'ensonga gye baawa nti atamiiza. Wallahu ta'ala alam.
Allah akbar. Sheikhe mbuuza bwe mba ne mukwano gwange oba muganda wange ng'ayagala okukola birthday party Sheikhe bwe muwa ssente nfuna omusango oba nedda?
Birthday party si teri mu mikolo gyaffe
tujereke
gy'abayisiraamu. Wabula bw'abaga nti agenda kukola shukuru kwebazaani Allah tabaraka wa ta'ala kaza la ba'sa bi ne bati de nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki yajikola wabula yati yajikola mungi ndala tiyita ga musinte nabi enkola yakola mbasi bi
nawe
yita ga musinte ame byetagisa sente bantu bajaguzi bakole bidongola tugezo tekayo sente zo ibyo byonna ebinaddirira ekitiibwa Allah agenda kukuvunaana okuyambako ku muntu oyo omuzuusi afaanana bw'atyo nabi sallallahu alaihi wasallam yaganti la'anallahu man awa muhditha Allah yakulimira omuntu ayamba ku muntu akola ki
agunja
mu ddiini okuzuula kubanga kiba kubeera mu bulungi nabbi yali kituyigiriza nti bwe mutukanga olunaku lwammwe mujaganye mukole emikolo mulye n'amanzaali naye kituufu tetuteekamu yadde kikumi siiba olunaku lwokola ki lwewazaalibwa ate siiba buli wiiki lubeerawo buli wiiki kuba olunaku lwewazaalibwa lubeerawo buli wazaalibwa mu wiiki
sirinda ziri ennaku 23
tetujaganya fe tetukuza basi deeti tukuza basi de olunaku basi de
bakuza basi deeti
yes kibwe kiri sheikh
kibwe kiri
bo baga deeti kuyazaalibwa naye tuga de lunaku nabbi yakuzanga luki lunaku de two are different ebibiri byombi byaki
basidde
ne basidde
basidde
obo bitunuulidde byawuka yes kati bwe tugamba nti bwe tugamba nti tukuza basidde olwebeera omwaka omulundi gutya
gumu
ate bwe tugamba basidde yebeera
buli
wiiki kati tugamba abantu bakuze ekyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyakola era khayra alhadi huda Muhammad alaihi salatu wassalam ayalinga akuzaki yali akuzanga lunaku lwayazaalibwa lwali lwa mmande ng'asiiba luki asiiba lusiibe era kyekyo Allah kyatugamba laqad kana lakum fi rasulillahi
oli
ayinza okubuuza nti kakati feera tulina kukola kya nabbi kyennyini nabbi ki Allah kyatugamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ekyokulabirako ekirungi tukope kwani ku nabbi Muhammad alaihi salatu siiba tuga siiba gamba muganda we asiibe temuliimu kwonoona temuli contribution yonna siiba seeka waliwo contribution koza akusabe byanasiibulukukiraku nti nsiibye baasidde yange nazaalibwanga buli lwa mmande oba lwakubiri oba lwakusatu ng'akusaba futaali futaali muwe biizinillah bwaba ng'akusabye futaali wallahu ta'ala alam
mukategedde abooluganda seeka akanjuluza bulungi tusiiba baasidde every birthday we fast owazaalibwa lwa mmande gwe buli week ng'osiiba mmande ama ebikwatagana n'okujaguza akyanjuluza n'agaa nti birthday tekkirizibwa mu busiraamu wallahu ta'ala alam abuuza nti edduwa gy'asoma nga amaze okufuna wuzu edduwa gy'asoma nga amaze okufuna wuzu
otuba tumaze okufuna ewuzu waliwo adiya oba azikaari eziwerako nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyakola ki yasoma oluusi nabbi Muhammad alaihi salatu wassalaamu yatashahada ashahadu an la ilaha illa llah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh naga nti allahumma jaalni min attawaabiina wajaalni min almutatahiriin eyo mwerimu azikaari zetusoma nga tumaze okukola ki okufuna ewuzu eyokubiri oluusi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi waalihi wasallam yasomanga duau kafalatu almanzila almanzil bwobanga mumaliriza okuva mu kifo mwagala kukivaamu maddeko nebyemwogera ega nti subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika oluusi gyeyasomanga bwe mba seerabidde mwazikaali endala abawali muze bakoonako yedduwa egamba nti allahumma ghufirli zambi wawassirli fi daari wabaarikiri fi rizqi eyo no baga ntitugisoma wuzu yonna kisoma wuzu yonna mpaka kunkomerera buli kiyungo ky'ogenda osoma abamu ku bawali mbahasana zikiri eyo ne baga nti sobola okugikozesa wallahu ta'ala alam
allah akbar Sheikh, nsaba kumbulirako ebiseera by'eswala zonna okuva ku fajiri mpaka ku isha.
Ebiseera by'eswala Jibuliru yajjanga n'ategeeza omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Fajiri oba salatu subhi ge mannya gaayo tusobola okubeera nga tugisaala tusobola okugisaala ng'emmambya yakasala. Tugisaala emmambya yakakola ki? Yakasala. Naye kumanga enjuba evaayo obudde bwayo. Emmambya bweba yakasala kiba kitegeeza n'otabeera na ssaawa emmambya yeetegeekera wali teregeera erekeka wali bibeera nga kire kibeerawo wali nga kiraga nti obudde bukoze ki era Allah agirayira ne mu Qur'an aga nti walfajiri walayalin ashr Allah alayira emmambya alayira n'ennaku kkumi ze tunaatera okutuukamu. Kati omuntu singa emmambya erabika kiba kitegeeza subuhi ekoze ki? Etuuse. Kyewuunyisa nti okutuuka kw'obudde bw'essala sharutu min shuruti sihati sala. Kalombolombo mu bulombolombo bw'okukkirizibwa kw'essala yo mulimu dukhulu lwakti okutuuka kw'obuki. Era bw'osaala subuhi ng'obudde buno tebunnatuuka essala ebeera nfu. Lwaki? Nti sharutu min shuruti siha. Kalombolombo mulombolombo obutuukisa eswala y'omuntu. Masalan omuntu bw'asaala subuhi ku ssaawa mwenda ez'ekiro wano ewaffe Uganda obudde buba tebunnakya era eswala ebeera ki? Nfu. Bw'asaala ku ssaawa kkumi obudde buba tebunnakola ki? Tebunnakya eswala ebeera nfu. Lwaki? Nti kalombolombo mu bulombolombo obwa siha obutuukiriza eswala Allah n'agikkiriza. Tu eswala ya dhuhuri tugisaala inda zawali. Singa enjuba wakati ye evaawo ko katono nnyo ne yewunzika mu bweti okuva wakati w'eggulu gye bayita inda zawal kiba kitegeeza dhuhuri yeyingiddewo ng'emaze okukyuka. Ekoma ddi? Ekoma nga ekisiikirize ky'omuntu kyenkana naye kasoola banga ekisiikirize mwenkana nakyo kitegeeza nti dhuhuri eweddeko. Awo ne wayingirawo eswala endala ey'okusatu gye bayita batya? Al asr. Singa omuntu aba yenkana n'ekisiikirize kye asiri eba eyingiddewo paka ddi? Inda gurubi shams. Enjuba ng'ekoze ki? Ng'egudde. Enjuba bw'emala okugwa kiba kitegeeza olwo asiri ekoze ki?
Eweddeko.
Kiba tutandisa ani? Magharibi.
Magharibi.
Era olugwa bwetippa maalibi eba eyingiddewo. Eba eyingiddewo. Ekoma ddi? Waliwo ebiro ebimyufu ebyo. Singa enjuba egudde wabeerawo obumyufumyufu wali obulo obubeera mu kale yagala okubeera ebimyufu obulo obwo bubeerawo kasita buggwako zibeera ssaawa ng'emu n'eddakiika nga ana mu ttaano ataano mu bitundu ebimu kasita buggwako newabeera nga waddugadde waddugadde kitegeeza nti essola ya magharibi eweddeko kati olwo tuyingidde mu ishaayi. Ishaayi etandika ng'ebiro ebyo biweddewo ebiraga okugwa kw'enjuba neetuukira ddala ila muntasafi llaili paka mu masekkati g'ekiro. Muntasafi llaili tutegeeza mu ssaawa nga mukaaga kasita otegeera nti obudde butuuse obw'ekiro wakati khalas kiba kitegeeza nti maisha inaye ekoze eweddeko. Waliwo abamu abalowooza nti esobola okukoma ng'enjuba ekoze ki ng'emmambya esaze eri ku subuhi nti egobera ddala mu subuhi la si kituufu ekoma ila muntasafi allaili nga bukyajja mu bujulizi ne mubigambo byaba wali mbangi nga boogera ekyo wallahu ta'ala alam.
Allah akbar. Abadde bakeera okusaala esswala bangu okutuuka mangu ku factory ku mulimu mu ofiisi abeera wala agisadde obudde bukyabulamu akirekere
esswala yaba asadde llaili asadde llaili yatuuka manshaallah alinda obudde oba asaalidde ku mulimu
naye
asaale mu budde obutuufu. Allah agamba mu Qur'an ekitiibwa n'agamba nti fa idha tuma'anantum fa aqimu ssalata inna ssalata kanat ala lmuminina kitaba mawquta. Wemufuna al itmi'nani muyimirize we ssala. Allah bw'akugera ng'oli mulamu bulungi tolina bikulwanyisa tuli mu lutalo fa aqimu ssalah imirizaawo ki?
Essala mugimu.
Inna ssalata kanat ala lmuminina. Essala eyo gy'olaba Allah yagiwandiika ku bakkiriza nga kitaaban mawquuta. Yagibawandiikako ng'eyina obudde bwayo buki? Obudde bwayo bugere.
Obuteeketeeka
obugere.
buli budde bw'essala bw'olina ogisaaliramu. Ensonga lwaki aba wali mubajjayo ne bagamba nti okusinziira ku bujulizi obwo, buli ssala erina ekiseera kyayo bw'ogisaala ng'obudde obwo tebunnatuuka, kitegeeza nti ssala gy'osadde enfu. Oyosaddemu birala Allah ajja kuwa mpeera ndala. Naye eno ekyokubiri, Allah tavunaana muntu ssala ng'obudde bwayo tebunnatuuka. Muntu bw'afiira awo ng'obudde tebunnatuuka, Allah takuvunaana, akuvunaana swala gy'otasadde mu budde bwaki, mu budde bwayo. Wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze
Abdussamadu okuva e Kamuli.
Allah yukrimaka ya Abdussamadu.
Washabazinga muloke
tusima ino muna tusima tusima ino
abusani
barakallahu fi. Naam,
ganti kumasijidi kuliko entana meye ziri mu masoko teziri kumzigiti wenyini kumpimpi meziri mu masoko shekhe bwekibanga tekisoboka kujjawo ekimu kubyo omuzigiti oba entana masjidi yeesigalanga ekyasaalirwamu.
Bangi mbawali mbalaba nti owekitiibwa Allah yatugaana okusaalira ku masjidi nga mu maaso gaayo waliyo kabuli, olw'obujulizi bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yaleeta. Nabbi yagaa nti la tusallu ila alkuburi wala tajlisu alaiha, temugezanga okusaala nga mu maaso waliyo ki, kabuli. Wala tajlisu alaiha, temuzituulangako. Hadithi weri Muslim, abawali mbajyesembeza nnyo nga bagamba nti masjidi yonna nga kabuli ziri mu ki, mu maaso, la nusalli fihi, tetusaaliramu. Ama weera emabega, weera saidi eri oba saidi emabega eri, kyakolebwanga abaasookawo nga baziika abafu baabwe emabega wa eno ku saidi eno ku saidi eri, ng'ekibazisisa bwe kityo oluusi bambi baali balina ebiseera by'entalo aga kati muziike wano tunajjukira amangu, bwe tuba tuzze tumutoolere ku salaamu ku muzikiti. Baakikolanga obusiraamu bwajja era bwakijjawo, baakikolanga abaasookawo naye busiraamu bwajja nebukikola ki, nebukijjawo. Era abamu ku bawali mbalaba nti bwe kibeeranga bwe kityo nga kabuli ziri eno neeno neene emabeganga naye teziri mu maaso, fasalaatu fiihi jaiz wa sahih, salamu muziki kyogwe ikirizibwe era ntufu. Lwaki? Nti Allah tabaraka wa ta'ala teyatugaanako olimirwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti temusaaliranga muziki kinga kabuli ziri, naye yatugaana mu maaso la tusallu ila alqubur, temusaalanga nga kabuli ziri dawa nga mwolekedde ku kabuli. Wala tajlisu alaiha, Nabbi yagaana alaihi salatu wassalam, hadithi weri nga myefu. So tugamba abantu beekolemu omulimu, at least kabuli bazijjewo, bwe ziba zibuliddewo ezigenda baziteeka eri mu mbirizi eyo zibeereyo, naye tebaziteeka mu maaso gaki, tebaziteeka mu maaso g'omuzikiti. Wallahu ta'ala alam.
Abuuzizza ekibuuzo ekirala muganda waffe aga nti singa babeera n'organization na organization eyo nga ye yalimu yekka ng'omusiraamu kati olunaku lutuuka olwa meeting bateesa baga nti meeting egenda kubeera mu church ogende
abigambo byaba wali mu kukigambo kya meeting za church oba okugenda mu church abayisiraamu biwerawerako.
Naam.
Ra'a al hanabila ala ra'a al imam abu hanifa wal imam shafi'i, yalaba imamu abu hanifa na imamu shafi nti kiri haramu, kiri haramu genda muki
mukanisa.
Na imamu shafi allaka alaihi suwar, yateekako bifaananyi. Singa tulabamu tusangamu ebiki,
ebifaananyi
singa bibeera mu chaki kibeera haramu nnyo. Ate aba hanabila bo balaba jawaazi, balaba nti kikkirizibwa
tekirina buzibu.
Baga nti yajuzu mutlaq, aba hanabila aba mazhabu ga imamu Ahmad ibn Hanbal. Ate imamu Ahmad yalaba muntandikwa nga alaba karaha, nti yukraha
kitamwa
kitamwa
dukhulul kanais okuyingira muki mukanisa sawa ukana fihi suwar au la la tujad fihi suwar yukrah kitamwa
aba hanabila lwachi balabanti yajuzu mutlaqa yaukana ku gamanti imam abu ahmad ibn hanbal na aba hanabila ye imamu abira imam abira ninsong ne ra'ayye buba malaba abawali muaba abavudde muyi ate nabalala ne babira ko ne bigambe byabwe bibaita aba hanabila kati wetunulira aba hanabila tinzo kutunulira imamu ibn taymiyah وتلميذه ابن القيم عليه رحمة الله ويعلم بحنابلة كمن يكدوا طلب إمام بن باز الله مسيمه علم بحنابلة وعليتا قوله سبلو كججم بنابو أبالي مذهبو أغفانا نبوي غاتش على كل كي تواغلو كتنولي دوانو انتي بالبا انتي يجوز مطلقا يجوز مطلقا أبغاما انتي تتكيرزي وكجينا مكانيسا وليبي فاناني abanyonyola ngabaga anti nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rafadha an yadkhula baita wajada fiha sura hatta yamhuha hatta tumha yagama yagano kuyingira mu nyumba elimu ebifananyi okutusa byakola ki weyalagira fatumha nibivi nibijibwa nibiyuzibwa kiraba bila kiramira ni ali yagama anti yanjigiriza obaya namira awsani khalili yanna mira mukwano gwange Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla ajida sura mushrifa utasanga ichifana nicho na okujja konga njuza chiyuze era ye sunna utwasanga ichifana nya chiyuze obati menyeme ye sunna akati nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam okugana koko kuyingira mu nyumba nga mulimu ebifana nyo gante aba kafu aba katuliki aba protestant bagala nnyo teeka ebifaananyi faananyi muki mu kanisa zaabwe osanga nga ataddemu agafaananyi ataddemu ebifaananyi kati ekyo bakigaana ate abagamba nti yajuzu mutlaqa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bwatuuka e Falastini kyajja mu muguni nga banyonyola nti Umar ibn al-Khattab bwatuuka Falastini yagamba bakatuliki baabwe bagaziye kanisa ba mujahiduna bwe bajja babiringa omu basulinga muukonoomu mu kanisa omu basulinga abazimanga kanisa zaabwe nga ziri maidadi sana n'abaga bajjemu n'enzigi kuba oba enzigi bazireke nga ziguddwa baleme kutangira bantu bano bazze kulwana kubeera nga bakola ki kati lumu abakatuliki bayita Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu fi al-kanisa bamuyita bamuwe ekijjulo mu kanisa Umar wekirira muguni nga ba Ali radiyallahu ta'ala anhu yaliko Ali Umar nalagira Ali agende n'abasiraamu yite yagenda mu kanisa kuyingiramu Umar wagana okuyingiramu Ali ne babawe ekijjulo Ali yagamba nti Umar kyeki muganyi okujja na celebrate nalya na fechi ekijjulo kugamba okuyingira kw'abasiraamu ne Ali bali ekijjulo ky'abakatuliki bateekateeka abakatuliki abe Falastini baalabanga abasiraamu bano nga balina akakwate kaki kanene nnyo kuba bibayogeranga ku isanga birungi nnyo obusiraamu bwe buli wakati mu bayogera ku Isa alayhi salatu
wassalam
Allah tabaraka wataala yannyonnyola Isa mu Qur'ani ennyinyonnyola etaliyo mu bitabo ebisigadde era kiraga nti haqqan kyobola banze nkuutira abakaafu abo basome ku Qur'ani balabe suratu naddala Maryam suratu Ali Imran suratu Maida era Allah tabaraka wataala okumanya yajjayo bingi yajjayo n'ekijjulo abayigirizwa ba Yesu bebasaba Yesu nti hal yastati'u rabbuk kira indaliga hal tastati'u rabbak an yunazzila alayna ma'idatan minas sama
naam
Yesu bwawulira abantu abamugamba nti Katonda wasobola okussa ekijjulo okuva mu ggulu yaga qala ttakullah
muti Allah
lwaki mugamba muti Allah yastati'a tikisookera ddala abamu kuba wali mu bagamba nti hal yastati'a ekyokubiri lwaki bamugamba nti twagala ebeere yidiile awalina wa akhirina era n'okubeera nga twongera okukakasa Allah tabaraka wataala wekitiibwa Allah tabaraka wataala n'abagamba nti ŋŋenda kukissa ekijjulo kati kyetwagaddemu nti Qur'ani yannyonnyola nnyo Yesu nennyonnyola nnyo okuzaalibwako nennyonnyola nnyo bye yakola okusinga enzikiriza ezikoze ki ezisigadde era Allah bwe yabimalirizanga oluusi ng'aga nti wama kunta ladayhim ekyo kyekiraga obusiraamu nti nabbi wa mazima yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyali mu Waarabu abaali tebamanyi Yesu yani tamuga nti wama kunta ladayhim Muhammad tewaliyo bino tubikunyumiza dhalika amba alghaibi gano mawulire geekusike ma kunta ladayhim iz yulquuna aqlaamahum ayyuhum yakful maryam tewaliyo gwe baakubanga obululu ani agenda okulabirira maryam wama kunta ladayhim tewaliyo Muhammad iz yakhtasimun we baalinga bakola khusuma zaabwe nga bakayana tewaliyo Muhammad sallallahu alayhi wasallam kitegeeza butuufu bwa information nabbi Muhammad gye yafuna ng'agiggyako Allah tabaraka wataala era tubakuutira nti basome ku information eyo ya mugaso nnyo gye bali okutegeera ebituufu ebitaliimu raib n'okubuusabuusa yadde okukoonagana Allah agamba nti alhamdulillahi allazi anzala الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اتين ديزو الله تبارك وتعالى يس كتاب النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم ناتتي كموتي
مكونا
كوونزيكا كونا غانا اي تموالم سو بارك الله فيكم تغامبا نتي اومونتو اسوبولو كوغينا مو كانيسا اوري ايبيغامو ناي ايبانغري ومالا نغاتي ولي بفاناني osobola okugendamu omubanga mulimu ebifaananyi gendamu maal karaha n'okutamwa togendayo nassanyu gendayo nakukola ki
nakutamwa
okusinziira ku kigambo kyabawalimu barakallahu fikum n'obutagifuula daidana nti buli kaseera ye sunna waliwo abayinza okulowooza nti buli kaseera eki ye sunna agende nga mumitingi za zituulire eyo leka kugifuula nti ye sunna buli kaseera wallahu taala alam
abuuza aga nti erinnya hidaya litegeeza ki
hidaya uhuda kitegeeza bulungamu hidaya hidaya qala Allahu ta'ala dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin hudan lilmuttaqin bulungamu huda ni hidaya kitegeeza kyekimu faman tabi'a hudaya yenna nagubirira bulungamu bwangize Allah fala khawfun alayhim wala hum يحزنون الله واتو يا جماعة بيزيري يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعم بقى يا جماعة أنت قلنا اهبطوا منها جميعا يا جماعة آدم عليه الصلاة والسلام نا جماعة ني حوا ني شيطان ني إبسي قد قلت اهبطوا منها جميعا نمدك الدنيا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى وَمُنَافِقُونَ أُبُرُونَ مُبُنَّا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ سِينْغَا أُبُرُونَ مُبُدَّ جِينْدِ أَنَا غُبِيرِلَانْغُ أُبُرُونَ مُبُدَّ جِينْدِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سِبَاقُ كُفُنَا كُتَكُنَّا
نَغَبَتُ
سُكُفَا إِلَى سِبَاقُ نَكُوَزِبُوا إِلَى أَبَانْتُ بَابُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
اللَّهُ أَكْبَرُ Aisha radiyallahu anha waliwa mubuzi zako wana
mchala
wa nabi sallallahu alayhi wa sallam ganti yaddamu okufumbira oluvanyuma lw'okufa kw'omubaka sallallahu alayhi wa sallam ira yafira kumyaka emeka
Aisha radiyallahu ta'ala anha butuba tunulidde teyaddamu kufumbirwa afumbirwa ani كيري حرام قال والنبي حاشا لزوجة رسول الله ان تتزوج بعده وبعد وفاته كيري حرام نيو قال والنبي يكفون برو فني مرو كفك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيقول ابا الله تبارك وتعالى من القران يا جماعه النبي اولى بالمؤمنين سوره الاحزاب النبي اولى بالمؤمنين nabbi yali kuleve soka mubakiriza obane mubukiriza mutuleta abakiriza asoko kutekebwa kumwanje nabbi Muhammad
sallallahu alaihi
wasallam tubora nabbi wafi alayhi salatu wassalam bali bajja basatu salasa abajja eri nabbi wafi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bajja jali bamugamba batu bamusanga tali obasanga obachalabi obasanga obachalabi omunagamba ngababuuza ku nabbi Muhammad ingeri jasinzamu Allah bachalabi ne bamubulira nti nabbi Muhammad ayimuka kona sinza Allah nasa ala bwa marukusala niyebaka kitegedde ayina nabachala tube abera ku ne bachalabi jonna nabbi agamba sahaba agamba nti kaannahum taqalluha kino balinga taqalluha ay qallaluha balabange kitono nabbi kyakola nabbi wa Allah yakola bino yagati oba oli awo fate tulina okwongeramu ku ibada nitusingako kuno nabbi wa Allah ti yakola bino taqalluha jaaluha qalilan balabanga biki
bitono
nga bitono kyensonga lwaki owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamunyumiriza yanyiga bwanyiga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayimirira n'ategeeza abantu yemirira ku mimbali n'atendereza Allah bwe yamala omutendereza n'agati ma baalu nnaas yaquluuna kaza wa kaza abantu abadde kyaboogera bino nabirwa nayogera byebayogedde nagati ala inna atqaakum fillahi wa akhshaahu ana abasinga okutya Allah tabaraka wa ta'ala n'okubeera omugonvu gyali yenze Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
walakin aqumu wa arqud nyimuka kekiro nineebaka wa atazawaju nisa njadeki
n'okuwasampasa
tazawaju nisa era wa akulu lahma yayogera ebiwerawerako nagati famani waragiba an watazawaju nisa nabakyala bakolaki mbawasa yagati famani waragiba an sunnati falaisa minni yenna yawukana ku nkola yange nze Muhammad siwamuvi kitegeeza ki kitegeeza nti annabiyu awla bil mu'mini nabbi sallallahu alaihi wasallam yali kuleve soka mu bukiriza mu kutya Allah ranka ye tesobola tukika ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagati wa azwajuhu tunulira olwokuba ranka nini wa azwajuhu
ne
bakyala be ummahatuhu abeera ba mama babaki
babakiriza
wase ba mama bafi kiri haramun hurumatan muabada ne mujjana tetugenda kuwasa bakyala ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekikkirizibwa era omuntu asuubira nti mukyala wa nabbi asobola okumuwasa aba akoze intahaka alhurma aba yingiridde haramu atabi omunini kuba Allah yennyini yabafuula bani bamama bafi wabula kikkirizibwa oli ate ye bwaba atadde omukyala nabbi okumuwasa naye nabbi takkirizibwa kuwasa bakyala be titukkirizibwa kuwasa bakyala be bakoze ki baalisewo Allah yennyini yakifuula ki yakifuula haramu wallahu ta'ala alam
emyaka yafiira
ku myaka yasinza ku nabbi kyekyewunyisa nabbi Muhammad yafiira ku nkaaga mwemeka
Aisha yawangala okusinga ku nkaaga mwesa
yawangala nkaaga mu
radiyallahu anha
nkaaga yafa mwaka gw'ataano mu munaana kathiru min ahli al-ilm wa bagamba
hijiriya
abara bagamba nti yafa nkaaga musanvu naye ala kulli baba li myaka gye kuba yazaalibwa qabla al-hijra kisa sinin myaka nga mwenanga hijira tinabeerawo then bw'ogigattako egyo omwenda ogattako gina ataano mu omunaana gibeera mmeka nkaaga nga musanvu nkaaga nga mukaaga gye myaka gyeyakola ki gyeyafiirako mukyala wa nabbi waffe maama waffe Aisha radiyallahu ta'ala anha Aisha buli we mwogerako nina bye mujjukirako bingi mukyala w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu byo nti yali mukyala nga alima mumanyi olwaleetwa ali muise shekhati omukugu ennyo nga buli omu ayina kudukira basahaba bagenda nebayiga ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ne nabbi baali bamuyigako nga bamuyigako bye yajja ku nabbi ne nabbi nga waali oluusi yalaganga wa Aisha n'asomesa abakyala Oluusi Aisha tunuliranga embeera eriwonga yalina okusomesa ng'omukyala yajeri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amubuuza nti omukyala yeetukuza atya okuva mu hayid laga nti ta'khudhu alkhilqa afuna ekiwero n'afuna ne sidiri fatatatahharu biha niyetukuza nakyo
niyetukuza nakyo
omukyala namugamba nti kaifa ya rasulullah ndagaa mumbaka wa allah Nabbi laga nti tatahari biha yetukuza
nakyo
laga nti kaifa ya rasulullah laga subhanallah tatatahari biha Nabbi natukande Aisha agenda okulaba nga bino byetaagamu ali wakati awo n'abiyingirira n'agenda anyonyola omukyala bute bwakola ki kati omukyala oyo twamufunako ilmu nga ki nga nyingi okuva ku Nabbi Muhammad era kigati Nabbi Rumi yagati khuzu min hazihi nisfa dinikum ogutundutundu gw'eddiini yamwe mugujje ku mukyala oyo Aisha kigambibwa kakati tugamba tutya nti Aisha mama waffe ayayigiriza ensi eno ahadithi nyingi nga Aisha yazileta zijja ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era walone ziyajezama naga nti kina kibanyumirizanga ku Nabbi Muhammad okusinzira ku mpangala gye mpangadde naye nene aba mutemeridde kiki ekirimbo misalu zalika yagamba man haddathakum yenna abanyumirizanga nti anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam bala qaima ti Nabbi yali afuse ko nga ayimiridde فقد افترى عليه الفريه فقد افترى عليه الفريه يغانتي ابا تمرد النبي اكيريمبو ابا تمرد النبي اكيريمبو نيكي يغانتي من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ربه ان ابا جميل زانتي النبي يالي ربي كواني كو الله فقد افترى عليه الفريه ابا متمرد دي
ekirimbo
kitegeeza ki nti Aisha yamanya zingi ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyali mukyala wa bulijjo Nabbi yatuko gamba nga yogedde nti kamula minar rijali kathira abasajja banja abakola kyabatuukirya n'omusanga nga muggumibu mu nsonga z'eddiini n'ebisiga naga nti walam yakumulu minan nisa illa arba abakyala bajjula baali bana yaboogera naye bwe yatuuka ku Aisha yagamba nti wafaddulu Aisha n'obulungi bwani wa Aisha ala sa'il nisa
kubachara
dalala chara basigadde kafadulu asaridi ala sa'il ta'am alinga bolaba ekyo kulya Nabbi kya singo kwagala chalinga munyama no mugati nga kuteka wakati yalinga sandwich era kafadulu asaridi ala sa'il ta'am kya kulya Nabbi chagalanga nnyo naga nti chikire mmere ko zeki esigadde yejali alayhi salatu wassalam wallahu ta'ala a'lam uyuyu Aisha tusaba Allah musime tusaba Allah tumulabeko tuingireko mujjana tusange ku Aisha olu abantu nga twagala okubala bakunaye mubo imama wa fi Aisha radhiyallahu ta'ala anha
Allahu akbar agamba nti ono ye Abu Hari awangalira natete
Allah yukrimahu
a professional scientist
masha Allah barakallahu fi
abuze kibuzo yan kirimu luzu aganti we can change white sweet potato to orange
naam
by adding vitamin A
in
order to improve its nutrition
yeah
by changing its DNA in the laboratory
naam
abuza is this profession haram
la tena mbwa haram guna kwa tagane dunia kasa kiberanga tukigenda kuno na mmeri oba tukiri mukutta bantu kyusa kala ya mmere badde ya white edde muki mu papo edde mu orange edde muki ane webedda mu black la basabihi kasa kisigalanga cha kulya te kyononyiddwa mukole bitesiza mwezo na kirimu omugaso barakallahu fikum bagende maso
bagende maso ebitoke babichusi
bachusi wabiranga bisigala mmere walo bibakolange mmere atebuna ne wakubadde ngo rusi bikendera test
naam
nga kawanda wafi naye obirabanga emmere ebira nnene kisenkote ebiri pake
nemujirira keba
kiba kyongedde kuki
okusinga okulya kawomanga kati
nga katono abantu baba kibongedde ate kiteekawo ne saha nti embeera wetuukanga yanjala abantu basobola okulima ebyo byokka abantu ate ne bafunamu emmere n'amala abangi ku bitono so agogeegamu ku magezi Allah gawe bitonde bantu barakallahu fikum mugene mmaaso
bagene mmaaso assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
I would like to know about the goodness of memorizing Allah's names and the goodness of reciting them in the morning.
Obulungi bw'okukwata amannya ga Allah tabaraka wa ta'ala ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwogera mu hadith erikkiriyaga nti inna lillahi 99 isma.
Naam.
Allah ina amannya ameka
99.
Man ahsaaha dakhala aljanna. Agakwata obulungi buli of bwerindirira jjanayo bwegakwate obeere ng'ogwogerako ate Allah n'atugamba ekirungi ekirala bw'ogasaba nago Allah akuwa era tugasabisa yagamba nti walillahi l asmau l husna Allah ina amannya amaki
amalungi
fad'uuhu biha kullu asmai llahi husna amannya ga Allah gonna gamugwaniddeera malungi buli lyeyeetuuma oba n'aliyigiriza nnabbi oba n'alikweka oba Allah tabaraka wa ta'ala n'abeeranga yaliyigirizayo ebitonde byonna mu bitonde bye libeera linnya lya Allah tenga ddungi ne bwoba ng'oliraba nga liriko akamuge wa Allah liriba ddungi olwa bagamba nti Allah tabaraka wa ta'ala mumannya ge almutakabbir fettakabburu gye tuli ewaffe eri haramu naye ko Allah kigwanidde okimanyi nti kigwanidde olw'ensonga nti Allah tabaraka wa ta'ala lillahi ma fi ssamawati wa ma fi l ardi ebiri mu nsi bibye n'ebiri mu ggulu bibye wakola takabburu Allah kwebyo kimugwanidde era munaaza akwekyo oba yagala kwefaananizani
Allah
Allah tabaraka wa ta'ala kyovula ban takabburu omusiraamu tateekeddwa era kiriko ne jazimu nti omuntu agenda kuyingira jjana man kana fi qalbihi misqala zarrati min al kibr min al kibr tagenda kuyingira jjana omuntu ayina mu mutima gwe kiburu entono gweti buli ogujja kusooka jikunaaza Allah taasi takabburu ya kati kubeera yonna Allah amannya ge tugakozesa mu kumusaba ya rahimu rahamni ya gafuru sibli ya tawwabu tubu alayya tugakozesa amannya ga Allah tabaraka wa ta'ala wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam oruusi yagasembyangayo innaka anta algafuru rrahim innaka anta tawwabu rrahim wekiraba ya rahman ya arhamar rahimin wekiraba irhamni ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamni barakallahu fi wa jazakumullahu khair.
Gasome ku makya bulungi kyoli mukugasoma ku makya
era bulungi bwebo
bwebo
jana
okitegedde muganda wange
barakallahu fi
afikum barakallahu. Tuwadde salam ka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ganti sika mbuza salatu duha sunna salatu dhuhur erina sunna mmeka nsaba kumutangazamu qabliya
owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadithi ezajja ku salatu dhuhuri ziraga sunna zanjawulo naye oba oli awo olumu nabbi sahaba yamulaba asaala zino la namulaba nga asaala zirwa zino sahaba abdullahi ibn umar radiallahu ta'ala anhuma yagamba nti yalaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qablahu qabla dhuhri wa rak'ataini ba'da nga asaala bbiri emabega neno maaso ate basahaba balabalaba nga asaala nnya qabla ate ba'daha asaala mmeka bbiri gwe mukaaga kati oli yalaba nnya abdullahi ibn umar abala ne balaba esukka kuki esukka kumeka esukka kunnya nti zaali mukaaga ala kulli tugamba nti asaale nnya zezisinga okubeerako obuki zezisinga okubeera ennungi kuba buli yoyongera okuvunnama Allah tabaraka wa ta'ala ngaakwongeraki ngaakwongera empeera kyovula banabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba sahaba omu Thauban namuga nti ainni ngaamugamba okumusabira kujja naye muga nti ainni bikathrati sujudi
naam
nyambaako n'okuyitiriza ennyo okukola ki
okuvunnama
okuvunnama yayagala ennyo okufuna ejjana yitiriza nnyo okuvunnama wansi yitiriza nnyo buli awali sunna gisaali buli awali sunna gikole ki gisaali wallahu ta'ala alam
seguja hasan asinzidde ibanda
Allah yahfadhuhu
amina gandi shekhe ku kyalo kwempangalira abatali basiraamu babaddenga bwe tubaako ne kitwagala okukola fa abasiraamu abatali basiraamu nga tubawa amabaasa
kugeza
waliwo ekizimbibwa n'ebirala ebifaanagana we ebitu pulogulaamu z'okwekulaakulanya kwafuuka obusiraamu yabaako ne kyebatuteekeramu aga nti naye abadde ali awo n'afuna ebbaasa gyakakasa obulungi nti yakuzimba kkanisa akola atya
la tetuzimba kkanisa abasiraamu tetuzimba ki kkanisa lwaki tetuzimba kkanisa nti mahallu ibadati kifo kyakukola kyakusinza oba kyakusinzirizamu ghayra allah ebitali ani
ebitali allah
ebitali allah abantu bali bakyali ku ddaawa ate tubayambeko nga allah aga nti wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan tuyamba ku bantu kukutya allah so si kukola maki mazambi fenna tukimanyi nti abantu basinzirizaamu aqidatu tathlith alaqanim thalatha basinzirizaamu ekitali ani ilahu lab katonda ani kitaabwe ne ilahu al ibn ne katonda ani mwana wa ilahu ruhu lqudus ne mwoyo mutuukirivu si bebogere ebyo era nga baggulawo emisa kyebatandikirako kyekyo biismi l abi wa biismi l ibn wa biismi ruhi lqudus gyebatandikirako
mulinnya lya kitaffe
mulinnya lya paatiri ery'omwana n'omwoyo omutuukirivu oluusi balaga ku ntandikwa ne ku nkomerero alaza bwati kitegete ategeezaamu taata mwana mwoyo muki mwoyo mutuukirivu kullu hadhihi tadullu ala shirikiyati ibadatihim ekiraga obwashiriki bwa ibada yaabwe kati gobayambeko ekyo kiri maalumu so tugamba toyambanga kuzimba muzimbo gufaanana bwe gutyo owekitiibwa allah agenda kubasaako ekikulimu ekyokuzimba ebifu ebisinzirizibwamu ekitali ani ekitali allah tabaraka wa taala ensonga eyokubiri bwe tubanga tugambye nti twagala kuzimba tulina okuwaanyisiganya tubeerewo ne hududu tubeerewo ne kkomo nga tulina ensalosalo allah yatugamba okukolagana n'abakaafu n'okukolagana n'abakatuliki n'okukolagana n'abasevenisid n'abaki n'abayudaaya nga bwe kyajja mu qur'an nga allah agamba nti la yanhaakum llahu ani llazina lam yuqatilukum fi ddiini walam yukhrijukum min diyaarikum an tabarruuhum watuqsituu ilayhim inna allaha yuhibbu lmuqsitiin allah tabaziyizangako ku mukaafu yenna atakulwanyisa kuki ku ddiini ku mukatuliki yenna atakulwanyisa kuki ku ddiini atakufulumya mu kifo kyo kukuwaŋŋangusa antabarruuhum okumuyisa obuki obulungi mu nkologano eya bulijjo watukusituu ilayhim n'okwenkanyakanya wakati waamu nabo omwana wo yasobezza leka ate kulowooza nti ojja kusalira mwana wo oli olw'okuba muki mukatuliki la nabbi awekitiibwa allah yagaana yaga nti allah ayagala nnyo abenkanya wakati w'abantu abo naye yadde enkolagano eyo weeri tuteekawo kyebayita ki kyebayita ensalosalo nti aa ebintu bya akiida nedda tetubayita kuyidibwa babakkiriza okujja bakoleki bajje tulye nabo ki naye fe tetugenda mu kulisimaasi pate we munaaziteekateeka nga teziriimu pate zammwe nga teziriimu kukola ki ku bintu bya haramu kutuliisa mbizi tujja kujjanga bwe munaabeeramu embizi n'omuziki tetujja kukola ki
tetujja
kujjanga bwe munaateekateeka embaga zammwe ng'embaga zammwe ziriko omuziki tujja kujjanga tubalabeko naye tetujja kukola ki kubangawo era tetujja kulyanga singa wanaabeerayo bbiya nga waliyo naki n'embizi tetujja kulyanga lwaki nti biyingirira enzikiriza yaffe ey'obusiraamu kati ezo hududu zetwagala okuteekawo wakati w'abantu tujja kubawanga contribution mu mbaga zammwe era tujja kugulanga ebintu ebyetaagisa byetuba tusobodde kaafu bw'aba awasa nga ayagala kugula mmere gula ensawo y'omukyeru giteekeeyowe abantu bali temuli bwa haramu omuntu bw'abanga mukatuliki ayagala kufumbiza mwana n'atuuka gy'oli ne bajeti teri kikugaana kugula kuleeti za sooda kumi ziteekewo gula amazzi banywe abantu amazzi abo ebitonde bya allah binywe tewaliwo bwa haramu bwonna bwekyo babe bakole ki naye bwe bituuka nti twagala kuleeti za bbiya ataano la togula twagala kuzimba kanisa la twagala kugula mbizi kitugenda okulira kuki kumbaga la tutukola barakallahu fikum jazakumullahu khair
iyi barua abiveko
abiveko
Allah akbar mcharo nabuziza aitwa Maryam Maryam Ibrahim
Allah yahfadhuha salam
wa namasuba amina aganti are we allowed to perform prayers with waist beads in waist even if I'm not married
agama ndi akirizi bwoku sala nembira unabubira bo mugundi bo
naam
obwo muchiwatu wakubadenga simu fumbo wagula bwachi Maryam sokali tubuza toli mufumbo wagula bwachi aslan barakallahu fiki bubanga abutekamu nga mwine songa za mwezi lwachi mubuteka wachara ndoza babera nabu abamu
obo oliano kweteka
tebuta sala tebuli mbitachi mubita sala era bubanga tebuli iko misoso nga abamu ebalowoza nga tebuli iko misoso kuba waliwo ababiteka nga baine misoso gye babuteriddeko nga tebuli iko misoso teriyo bwa haramu gana chikola chi kubwambala kuba abamu kubasajja bubasanyisa ate buli kisanyisa omusajja oli akyambali kibeere kikomo kya mukiwatu kibeere kikomo kya kubigere kibeere kikomo kya kuki ebeere necklace ebeere earring ng'ekisanyisa omusajja
kikole
kyambali biidhinillah kasitati wajja obujulizi mu kifuula ki
haramu
Allah yatugamba mu Qur'an nti huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jamia byonna ebiri mu nsi Allah ebibatondera wabula obujulizi bwe bujja nga butugamba nti kino kiri haramu tukikola ki
tukireka
tukireka ntukijjamu wallahu ta'ala a'lam
Allah akbar njagala kusomera bakadde bange dua nga ndi eno ebweru nkola ntya nsindika sente busindisi bwaki kinetagisa ku
kugenda dua tukugamba muganda wafu bamwanyina fe teyetagisa ate kusindika sente zaki gwe kwata sente kwata gwe kuyimirire ebweru joli Allah ajja kutuusa dua ku bakadde bo mukabuli gye bali obawa oba wano we bali Allah ajja kuziba tuusaake dua lwaki tuwe kitiba Allah muayenu sila wa musente wa idha saalaka ibadi awadubange wa wakubuzi zaani ni kunze Allah fa inni karibu baganti ze Allah ni kumpi ujibu dawa tadai nyanu kule duwa yomu ntuwa sabi yinna idha daani wabanga sabi katimi ileye nini saba Allah jakuanuka faliyastajibu nina ye korabi na wamanga استجيبوا امر الله تبارك وتعالى استجيبوا امر الله ينكرو مرانغو سونغازا الله مرانغو الله غوانكوري الصلاه وبيتو سساله الله جاكوانكوري دواي ويوالي حرام ويوالي بدعه ابانتو بانجي بيكوبيرا نيمو بدع نيني بيرا بيرا ديني تشكورا تنيني تشا بدع تشبورو كوغاني سي الله كوانكوري الدواي يومون واتي نبي اغارتي من احدث في امرنا هذا omuntu ayongera azula ebipya nabyongera mu nsonga ya feno mala isaminu hunga sabiri kamunze Muhammad fahuwa raddu marududu Allah kwa tabi ibada na abibadiza temusobola kubeera nga Allah yanukula nga ntwali ibada za mwifu ezi taliko njigiriza ya mubaka Muhammad alayhi salatu wassalam barakallahu fi
afikum barakallahu sindika kibuzo cyo ku 0 5 0 5 kumi asatu mwenye msambu mwenda oba ziro msambu msambu mnana kumi na msambu atan mwemu mwenda mkutu wa guita rauba Islam Media Uganda mkasera kikamu mbajukiza abaganda bafe sawechi tiwa Allah ayongiroku batewe sange vitufu ababalikisi spices weyo giri chirinya abakuguse nyo mfumba awamu nukutunda ibirungo pilau masala tea masala fish masala beef masala mixed spices ginger black seed nebirala abasange ku simu 0755891319 oba 0788227214 aseka tugende maso
barakallahu fiik
agamati sheikh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa
barakatuh sheikh fe tuli balimi naye tugenda ne tulima ebintu bya fevyo na ne bifwa jokanga ne banneiba bo ebyabo bikula bukuzi baneiba niwe bali mirabo shekhe osobola okutufunira yoko kudua yoko lima yona ntuba ntubuli ya wanafe vya febi fanani vya baneiba
asabe dua asabe Allah tabaraka wa ta'ala baba gendo kulima asabe Allah tichimuga anagendo kulima na asala yura kameka
bidi
na wanike niko na wakati Allah ngeenda kulima ebirimi na gofuge ttaka gofuga n'enkuba gofuga n'ebirime bibi kusaba Allah ekitiibwa nemekubeera nga nfuna khasara nfuna loosi mukusima kwa mukulima kwa bikuno kusaba Allah bijiyo nga biri musimira nga biri kebyingira nina essuubi nti Allah ajja kumuwa ekyokubiri ennimiro ezimu zibeerako abashiriko omwalimu omu yakyogera jjuuzi nange nentandika okuleeta obwongo kuki kukyo yaga nti abashiriko abamu bajja ne bateekawo shayatini zaabwe sitaani ezo oluusi zisobola okukosa yensonga lwaki abamu ku bawali mbaga nti kyali badde kirungi okuteekawo enteekateeka omuntu waba agenda okulima n'atandika ne basimala bisimillahi takdiru yaga nti abdau ziraa kulwerinnya lya Allah ntandika okulima kwange kuno Allah asobola okuwa baraka n'ekyo netakosebwa sitaani yonna abamu ku bawali mbaala bantu osobola okusoma rukuya n'ogenda ng'omumansa bulwojja sitaani zidduka kwabo ku bitundu ebibeeramu abalogologo n'ababi asoma rukuya mu kidomola n'ogenda ng'omumansa sitaani zidduka eyo tajiriba bagikola nga bo tusobola okuga nti laabaasa bihi akitwale muki akitwale mu maaso webabanga bakigezesaako ne bakiraba nga kikola kinga gikiri wallahu ta'ala alam
Muhammad bakole
barakallahu fi ya Mahmud.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sheikh okusibe nakwe 10 ezisoka mdul hajj. Tufu wabida.
Enakwe zo muntu wabanga azisibe nga agendedde ku kigambo kyumba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kigamba nti al amal atesi 10 zonna. Ole 10 lolo sterukirizwa kusibwa.
Beroli olokulya.
Olubeera lwa idi nabi yalugano kulusiba. Naye wabagendedde ku kigambo kyombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekigamba nti ma min ayamin al'amalu salih fihinna khayru wa ahabu ila Allah min hadhihi al'ayam, teriyonnaku ng'emirimu emirungi gyokoleddemu Allah jagala nnyo era nga wekitiibwa Allah khayru nga mirungi era nga Allah jagala nga gyokoleddemu nnaku ezo 10 nga tegezaamu al'ayami al'awal min shahari zilhajj omwezi gwa Zulhijja nga tugaye mirimu mirungi n'okusiiba kuyingiramu asobola okusiiba tekibeera mu bid'a wabula okulowooza nti nabbi Muhammad yazisiiba era yaziragira abantu bazisiibe tetulinawo obujulizi butuufu obujulizi bwonna buli muallal bulina ilan obulaga ekyo so tugamba nti bwe kibanga kusiiba ng'oga nabbi yakiragira si kituufu ama mu bigambo nga tujja bujja mu bigambo biri siiba wabule naku ezirima ni hiyo anhu kusiba nga tezikirizwa kusibibwa usilamu tozisiba hei bwezi janga naku tezikirizwa kusibibwa tozikola ki
tozisiba
kuba nabbi ya kulagira ya tulagula obulungi bwo kusiba ati ya tulaga nti unaona kutibalu kola ki tibalu siba ero kuchigano kugano chikola ki chisingo kubele chirungi ero jachifuna mwempera wallahu ta'ala alam
Ibrahim agamba nti yerabira nnyo
atasumbuyizibwa
nnyo ne mukuzuukuka bw'abanga yabadde yeebase kyokka nga okugenda okwebaka afuba nnyo okuba nti abikaari zonna ez'okwebaka azisoma zaalinako yirimu aga nti wandibaayo okwo ku dduwa yonna gyayinza okuba nga asoma oba eddagala balimulagirire
erimutaasa ki
erimutaasa okwerabiralabira n'okusumbuyibwa nga mu kaseera ak'okuzuukuka tawaana mu kaseera k'okuzuukuka
asome Qur'an ekitiibwa ayitirize okusoma Qur'an ayitirize nnyo istighfar nam ayitirize nnyo n'okusoma Qur'an nabbi sallallahu alaihi wasallam muduwazi yasomanga yagamba nti allahumma dhakkirni minhu ma nasitu waallimni minhu ma
jahiltu
waruzukuni tilawatah ana allayli wa atlaafa nnahaari ebyo ebimu kwazikaali kigambibwa ku dduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ziyasoma naye ayitiriza okusoma Qur'an insha allahu ta'ala Allah Qur'an yazuukusa obwongo kuanzuku sobongo
kitufu she
byonna bibaga abantu nti olikola kino kyera biza awasayir ayit woyitinze nnyo kusoma Qur'an Qur'an ileta ki zakira yebira qawi bibira ngum ekyo kubiri kasuratul istighfaru wechitibwa Allah tabaraka wa taala walu bingi byakuwa nga oyitiriza nnyo kola istighfaru astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi bingi byo kujukira naddala ebiri halal barakallahu fikum jazakumullahu khair
Muhammad Ali Masindi
Allah yahfazuhu
abuziza nayo gemu ekigambe kinene naye katukirete mu kibuzo kye insha Allah
enam
aganti Allah yatuwe dua jetusoma okwekingiriza shaitani naye nonyeze dua josoma okwekingiriza obubi obuli mu bakazi
obubi
ya yeah. Obuli mu bakazi
aika chatigiza
embuze Chia nisaba kumbulira ko kuduweyo washi ya bakazi babi nyo basi ngani shaitani
chachitelezi la babi abakchala si babi kusinga shaitani
wallahi
si bonna ya inzo kuba nga wali wa mchali ya mwiso uvi ya kosebwa nisaba Allah tabarak wa taala kuwe afu wa alafia nibu ganti abakchala bonna babi kusinga shaitani la na chidi ekigambo kikiba Allah kyagamba olwa ba mwalimu abamu abakikozesa obubi inna kaidahunna azim Allah yatuka kunkweza shaitani yaganti faqatilu awliya ash-shaytan inna kaida ash-shaytan kana dha'ifa in kweza sitani nafu atu yatuka kunkweza za mchala yaganti inna kaidahunna azim tukikozesa obubi chalo kusokela dati ali musilamu tiyali msilamu chala wa malik wa aziz tiyali msilamu ekigambo kya si kigambo kya Allah yaleta hikaya
kigambo chali cha kabaka
cha kabaka si cha Allah bakubanga yakinyweza nti ddala enkweza bwe zaamaanyi bonna twali badde tukitwala naye ekyo kyali kigambo kya aziz nga commentinga ku bigambo kubakyala bano engeri gy'abalabye experience ye omusajja obeerawo ng'olaba experience zabaki naye ekiraga nti bayina enkwe era nabbi Muhammad yakomentingako olumu agati inni la arifu kunna antunna la sawahibu yusuf mbamanyi bakyala mmwe mwagala okwefaananyiriza aliwa oli
mukwano gwa yusuf
netesobola ganti buli mukyala yenna olukwero lusi lusinga olwa shaitani la mwa bakyala nga bambi ghafilati tebabiri nako ebyo ekyokubiri muno omukyala ate nga ye mulungi okusinga n'omukyala
n'omusajja
n'obasanga ng'osanga omusajja nga wallahi ye yennyini yafaanana mundi sitaani weneeyisa ejakola ki gye yeeyisaamu ate ng'omukyala olaba akarabu ila ttaqwa yali okumpi n'okutyani Allah twagendako owomusajja omu omusajja Allahu akbar walillahi musajja anywe njayi naye tetwasinga kulaba sigale njaye tetwagiraba wabulanga mukyala wakakasa nti anywaki anywe njaye nagatum bawa nitajja mu ddalasa oba oli abwana ajja mu ddalasa nakola ki anaaterera naayita abawalimu naaganti bawalimu mbadde nsaba mujje olweggulaawo waba akomeddewo kale mubuulireko tamanyi nti yeetanulira njuki sajja yagenda wali ne bamugamba aba wali mtibunayi mwenye na kufona atulesi omusajja yayola akakazi wadwe vufu na kasukira aba wali mtuwale mkazi wa mwuyu nga chategeza amu mtibako zizambi ukujo kumunenye kato yu akarabu ila shaitani chala alabanga rumu ulewi kula biyokula adisa aba wali mba kubuli ileko wa kwa dengo mchala inzo kuba kale usulubu zaabula mu ono ya laika yalita ya gala kumu arrafiri wa nongo wa yalia ya gala yomu naye ekikola kyakola kyokka okubeera nga ayagala okulongoka kwa bawu kikiri kati abasajja nabo gye bali abafaanana bwe batyo ngaalinga ali mu shaitani mu neeyisa ye ne mubikolwa bye nasalullaha alafu walafiya kati tetujjaga nti abakyala bonna baki wabula bw'oba ofunye obuzibu n'omukyala yenna nga mukyala wo limuka ekiro wallahi olage Allah ensonga yo ngebulayo kimu kyakusatu ekisembayo يقام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم انتي ينزل ربنا akka Allah wa fi akhiri kulli thuluthi layl buri kimu kya kusatu ekisembayo mu kiro. Allah n'abuuza nti baliwo abansaba banuku obwo obudde bw'oba oteeka mu dduwa
ssaawa nga mmekezo
ssaawa 9 munana okuva ku 8 kitundu 9 10 kimu kya kusatu 8 kitundu 9 10 saba Allah tabaraka wa ta'ala wekitiibwa Allah ajja kwanukula wali ilmu inda Allah
so wekitiibwa Allah tuwe okumujjukiranga mu budde obwo.
Amin amin.
Ayongeddeko ekibuuzo ekirala aga nti mu Qur'ani omwo mulimu essuula bagamba mulimu essuula oba ayati nga bw'ozisomera omuntu agwa eddalu
a'udhu billah
aga nti waliwo omuntu amazeeko emirembe buli lwamuyitako amuyita mukafiri ate nga amugambyeko naye alaba amazeeko emirembe
ayagala amusomere essuula
amusanga amugamba nti gwe ne bw'osaala gw'oli wa muliro oli mukafiri kakati amugambyeko tawulira asaba kumuwa ku magezi
soka kwa byonna nabbi tayigirizangako nti wali essuula essuula eddalu si bigambo bya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula bitera okuba ebikolwa by'abalogolo gaabo kibeera kubeerawo nabbi sallallahu alaihi wasallam yali wadde yakituyigiriza dda ekyokubiri abantu twagala kugwa ddalu twagala baluŋŋamye era omwalimu omu yawandiika risaala nga anenyereza ddala abantu abasasula abantu ebikolwa oba edduwa ezitajja mu bikolwa byebakoze ono okubeera ng'alina by'akoze ebifaanana bwe bityo empeera esi yate kugwa ddalu oba si kufa amakulu oba odidde empeera ey'ekintu ekitono n'okiteekamu ekiki ekinene ekyobola bannabbi baffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibaamukolako etaif bibaamukolako ewa emakka malaika zajja bbiri ng'alina waawumulidde fi bustaani fi dhilli bustaani utba buni rabiica abuni shaiba mbaseerabidde zajja malaika bbiri nezimugamba nti tubadde tulaba Allah alabye byonna ebikolerwako jibuliru ne mikaala Allah alabye ne malayika y'ensozi yajjirako naye ng'ekireese malayika y'ensozi eyo nga zimulaga nti Allah alabye ebikoleddwako olaba otya Muhammadi bamukubye admawu kadamaihi balesa omusaayi ku bigere bamuyuzizza engoye bamugyeko ekitambaala kiremba basudde eri engatto bazimugyeko ayite mu maggwa bamukola bingi emakka bamuyiranga ebyenda ebivundu alaihi salatu wassalamu bamukola bingi naye wamu n'ebingi ebyo bamukola katugamba nti nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalamu yeyanukula ki nga bamuleetedde malayika y'ensozi yamugamba nti nze ndaba zino akhshabaini zino olusozi luno olw'e Taif n'olw'e Makka sobola olugatta bano bonna ne bafiirawo olaba otya Muhammad yamuwanga ddiirwa ennyangu yamugamba nti allahumma hdi qaumi Allah kusaba okole ki
olungamya abantu
ega nti laalla nina essuubi min aslaabihim oba yukhuriju llahu ala dhuhurihim man yadkhulu lislaama Allah ayinza okuleeta ku migongo gy'abano abagenda okuyingira obuki obusiraamu nebeeranga bye tulina okukola ebinene ennyo kwe kubeeranga bano tusabira basabire Allah abalungami kyekisinga obulungi awulirize hadithi eno nabbi yagamba sahaba nanga tila an yahdiya llahu bika rajulan wahida Allah olungamyayo omusajja ati oba omuntu omu naava ku ekyo abadde akukolera khairu laka min humuri naam kyekisinga engamiya ki emyufu ekyokubiri muganda waffe kyakola ekyokukafuwaza kikyamu nnyo oli tayina authority ekafuwaza muki ekafuwaza muntu yagaana owekitiibwa Allah tabaraka wataala n'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingi ezoogera ku ekyo naye obudde bulabika butambulidde barakallahu fikum
fikum barakallah aga nti alina ekintu ekimujjira naddala ng'ali mu biseera ebyeswala ng'ali mu swala aga nti nga singa imaamu abadde atusaaza naawoomesa bulungi nnyo Qur'ani ng'onaabanga agamba nti barakallahu fikum oba agama alhamdulillah abuza sheikh awaba yongedde mu swala
bwaba kitadde mu nga kigambo akirikirawo bate kirimu bigambo byaki
byaswala
swala salatu inakubeeranga atuteekamu bigambo byakyo byayo Allah tabaraka wa taala byatuyigiriza ku lubirwa nabi waffe Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
naam twanguye ko tugeti sallallahu
alaihi yasin kasacha kireka
barakallahu
sheikh bwensanga nga basala isha mujama nga sinna sala magharib nkolantia
gada waffe ali yasin kasacha barakallahu fiku sallallahu kukumi mumanyinyo amgana foyo abuza anti wasanga nga basala isha itanna sala mali byatandikire kukitandikira ku magharib mumbeera bbiri oyinza okudda wabbali nosoko sala mali biyo paka wekola ki paka bwedgwa umaro kugisala mali bi nolyo kaweyunga wona abo basanze nkuisha iwo basanze kora kayemo batosanze ekikuru tutandikira ko swale yakoze iki yasose tuze tukinyonyola nga tulete kyafayo kya khandaka bwe kitubu kyali ekyo kubiri ayinza okukola ekitali ekyo ayinza kukola ekya okubeyunga kuna sala nabuki tajja bigambo bya Ibn Uthaymeen mufatu wazi nga yalaga nti gye kiri kisobokera ddala bulungi era naawa obujulizi naaga nti basahaba bakikolako nga bakikola mu sala ya khawfi yokutya nga nabbi Allah tabaraka wa taala yakirambulule salatu al khawfu mu surati nisa wa idha kunta fihim fa aqamta lahum ssala Allah yagan faltakum taifa wabirewe kibinje kikubeerako bwe kimala okusala gwosigalo kyali maaso bubaleeta niya yokutula ne baleeta tahiyat ne bamala kati Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah yajja qiyaso munaga nti omuntu azze asanze isha yasale naye nga asala naye maalibi okitegedde nga ono ali ku isha niya za njawulo ono wa maalibi ono wa isha bwatuka koraka yokusatu onaayimuka nga aleeta niya tal intisal niya yokwawukana ku sala eyo adde wali amala okutoola salaamu waana abasanga wonna ataayunge asaliki asali nshayi wallahu taala alam
kirambu wangu tukayiseewo kano seeka
enam
agga nti bw'aba asala ekituufu kiruwa mwawulirewo emikono agizinge buzinzi bw'aba avuddeyo oba agite
ngaavuddewa
avudde allahu akbaru agenze ku maviivi akomyewo samia allahu liman hamida
al amuru fihi saa
kyenjiriza
okuba kusala kwonna tutegeezamu okuyimirira okuba kuyimirira ng'ayimiridde atandika swala emikono gibeera ku kifuba agizingire ku ki kifuba tutegeezamu kullu ma fauka albatn buli kyonna ekiri waggulu w'olubuto mikono wetugiteeka amma bwe tubanga tunuulidde okuva ku maviivi abawalimu bangi nga balaba nti al amuru fihi saa nange kyensomesa abantu emikono osobola ogiteekawa okugiteeka wanawetugitadde mukusooka oba okugikola ki okugireka ama wetuba tutandika essola wetusomera alfatiha tokkirizibwa kugireka bwoti enkola abamalikiya bagikola naye bagikola mu bukyamu n'abashiya bagikola bagikola mu bukyamu ekituufu emikono tugiteekawa era nga kyekisasembyeyo n'okuva ku maviivi kyekikyasinga okubeera ekituufu waliwo sahihu wala asahu naye ngaokugiteeka wano kyekisinga obutuufu wallahu ta'ala a'lam.
How can I get rid of some evil acts? I have tried to stop an act of masturbation, but now it is like a demon.
Yeah, agami
and it's worse. I have
a pain for Allah, Allah but no change. Sababu atasi. Genda osomazi karizo kumacha nyo. Ulirunako. Allah jaku chukutasa. Echo kubiri. Jukira azamat Allah. Jukira obunene wani.
Bojitiva Allah.
Eazizachi masturbation. Jukira obunene bwa Allah yazizaki bubuna kuyingira mu bwongo tojja kuddayo nabutebo agenda okubuuza nti lwaki nakuteekerawo amakuba amalala amalungi ate gwe nodda mu kubeeranga oli masturbation ogenda kumunyonyolo kya Allah genda oti Allah yaganti faulaika humul aadun faman bitaga waraa dhalik akwate kukuba eritali lirye tugamba Allah akyala mamalakati aimani faulaika humul aadun oyaba mulumbaganya alumbagana amateeka gani ga Allah tabaraka wa taala asalu Allah alafu wal afia saba Allah tukumire kutakuwa
na hivi na bino bibiri tugende inshallah
naam
agamba nti engoye za kyenvu ziramulwa zitya mu busiramu
engoye za kyenvu جاء الحديث على تحريمه نبي تجا حديث إن جزعنا وكبيران غا تزامبلا تتوكيز وكزامبلا نيبا جامبا تيمفولي نيني خالص أتالي موجي أبى مكواري بعانتي وبا بوزي بوزي بواتيمفولا باسبي فضلي
أوكي أعانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
شيخ زنبوزا كيسوفوكا كويرايو أمفو زكا إن غا أوليا برود ate nchikolantia
okwera zakanga oli abroad abasabi
tekina
buzivu obo yagalo kwera yo muntu zakanga oli wa tewali buzivu muwele barakallahu
tabumbe umbe mudakika 3
somoro kubera nga tuumba umba na chotukutira abasilamu nkena kuzetugenda mu za manyi nyo tukolere mu mirimo emirunyi Allah tabaraka wa taala jetu wo mukisa tuwirabira okuletira mutakibira وجزا التاليسي انكو ازو ميزو غزل الحج بارك الله فيكم وجزاكم الله خير
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته